Kuna kitu sina ambacho we una, labda wendo nae nifanya mini uzu jina. Oh Lord Amina, changa moto ndizo nazo kidia tamilima. Vumilivu sina, nachota puna, shinda za kutema. Hiki nimejizima wote kimia, kimia. Nani wakusema, chukua chako mapema. Hii like a dreamer, narudia kusema. Kizunguka nyuma, kumbuka kutenda mema. Mini tai na yongara, tawe mile mara. Vema nesimama kutetea hili bara. Tuache masiara, mapambana ndo ishara. Jenga msingi mara,
yes,
maisha bora kwa Mtanzania sawa. Tuache kuza sura, mane power. Inangoza paka dawa, yeah. Tajiri play tajiri, maskini play na chawa. Takubali, man respect your power. Pambana leo, sisubiri kesho. Mdogo mdogo, siogope kutoka jasho. Sipo kaza kiume, jini utaitwa gasho.
Your life special.
Pige kazi ngumu, siogope majukumu. Silaze damu, life town ngumu. Hakika kidumu, chama chama.
I tell it them, Mr. Pretend. The people die, that is in time. What you wanna die, just remember that. I
stay. Mambo mazuri hayatakia daka. Pambana iko siku utapata. Mambo mazuri hayatakia daka. Pambana iko siku utapata.
Records.